Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Gagni Kante to ɓoggi jande gafandu hala Mamadou Sama Seyfou jam nyali sakiraɓe kediɓe kanan koɓe leɗe sidi awoɓe mbihi yo mbiyen laamu hakkundeje mo civil en ardina joƴine lo ɓe dardi mangal paɗe en ɓe ruttade ley d'accorde mabɓe ɓe kaali ɗum e ley mbiyen battu mabɓe visio conférence dow kabaru leydi malindi ɗum waɗi e wattu mo jukkoje fedde nde na dow leydi ndi mbiyenno so won ɗum jettiɓe yuppitere IBK mbiyen woɓɓe kay haɓɓitiɓe e wonande haɓɓitiɓe CNSP woɓɓe kay holliti yo kabaru muɗum naɓe yesso saria to gawu tun batte jukkugo seddawo dow leydi ndi dawoɓe hewɓe na kaɗa yawtude kerol Mali Niger ndenno ɓeɗo tewti yo jukkoje ɗe immina ɗi gondi sembe kabaruji amen hannde kikiɗe aljumare noga e jetti leru août hitande 2020 bisimilla sakiraɓe fedde sidawo dardi haɓtiɓe ɓe ruttade ley d'accorde mabɓe mbiyen joƴinde laamu hakkundeje mo mbiyen laamoto civil en aljumare hande woni ko kanakoɓe ɓe gaɗi battu lollirɗo visio conférence dow kabaru leydi Mali oɗo battu jujure waɗi e wattu mo jukkuje fedde sidawo na dow leydi Mali ndi fa hande ɗum guɓal haɓtiɓe mbiyen caminɓe laamu IBK ɓe mbiyen laɓɓinali jogola laamu hakkundeje o keɗonno ko heɓani en Mahamadou Mohamed Aga Aleyda e dow fayitango Ousmane Niali Bouly
ɓe daranide o batu fuɗɗugol joɗo haalaji fa laamu hakkundejo joɗo hoorejo leydi laamotoɗo laamu hakkundejo suuɓe kañ e hoorejo ministre en hoorejo gouvernement ɓame tawede ɓe fuu ɓe civil en gouvernement laamotoɗo laamu hakkundejo o daranoto fa wuteji gaɗe ley lebbi sappo e ɗiɗi garoji ɗi ley muɗum laamotoɗo laamu hakkundejo o kañ e hoorejo gouvernement o fuu tewtata laamade e wuteji garoji ɗi ley o batu ɓe mbi no waɗen watte fuu fa laamu o wartire e juuɗe civil en sini le ima daraji amen hoorejo leydi IBK yuppitama non wori dow kabaru nuygal saria leydi ndi komin tewtata fo militaire en ɓe joppa laamu mbirfito ley dakoɗɗe muɓɓen ɗum wonno ko hoorejo leydi Niger Mamadou Issoufou holliti wiide kanko du woni hoorejo guɓal ngal ley batu o ɓe kolliti wiide waɗen watte fuu fa kaltidal waɗa hakkunde guɓal CDAO ngal e Mali dow kabaru laamu hakkundeji o no waɗirata ɓe darti dow union africaine et nations unis darano ngal kaltidal hollitinde wiide warde o batu wadde hannden mangal paɗen samminiɓe laamu IBK ɓe kollitino ko woni hakkille muɓɓen no laamu hakkundeji o waɗirata ko yiya dow ɓembe annde ɗe ley windande nde ɓe kolliti wiide hoorejo comité national pour le salit du peuple laato laamotoɗo laamu hakkundejo o ka hollitaka adadunde laamu hakkundejo hani timmude
tama guɓal CNSP ardoto laamu hakkundejo o ngol landol woodi nokkuji ɗi fof caggal mbiyen siñingol talkuru hertana ɗum mbiyen wonande hoorejo haɓtiɓe ɓe e wi dunke en nuygal sariyaji ɗum ɗo yo yeddugol sariyaji hitande 1992 ɗum hana fo yamrede caggal dental ɓiɓe leydi ndi fuu seni dumbiya yo dunke nuygal sariyaji mbiyen jangguinowo ɗum jande dowre keɗana ko halni e téléphone nañu masidiɓe ɗum fayitango Ousmane Niali Bouly
ka saria ana yana nuygal saria leydi Mali ndi e wattuma dabere fuu wala ɓamade ɗe nuygal saria ngal militaire madu fedde himɓe gaɗa o golle nde ɓe golli ɗum nden ɓe gaɗi hono ley nuygal saria gaɗa ngal e hitande 92 e pawi dow muɗum wadde ɗum sini ɗum waɗirino dow dewral himɓe fuu sarti ɓamama ley dabareji laamu hakkundejo madu dewral politikaku mo himɓe fuu pamri dow muɗum nden ana wawi jaɓede tiɗa allah fuu watta dow muɗum
kala yimɓe ɓeɗora famdu he joi sutamani no mbawi natorade bembal whatsapp numéro woni 76 63 86 51 wiyamo mo mbuɗu yoɓataka e muɗum yo 37 321. Caggal yuppitere kananke kiɗɗo leydi ndi Ibrahim Bocar Keita wonande guɓal CNSP premier ministre kiɗɗo Boubou Cissé kañe hoorejo kiɗɗo assemblée nationale Moussa Tembine dunno joppitama ɓe ɗiɗon fuf na gonno kankati toon caggal kurita o ma so banggal yuppitere kananke kiɗɗo leydi ndi hakkillaji naccirti dow sababuji muɗum e wi bamakokoɓe yogaɓe ka ɗo anniya yo mbiyen ley newa muña dabareji caɗele ɗe ka wonno hollitiɓe wiide guɓal haɓtiɓe CNS na yiɗi soɓe jiiɗi mbiyen gollude dow laaɓal an hani ɓe naɓa kabaru muɗum yesso saria keɗanna ko heɓani en Lalla Aicha Wallet infa e dow fayitango Aminata Dial
komin ka jimmi o tubana ɓiɓɓe leydi ndi saria ana hani taccede e wakkatiji ɗimo laamiɗi golleji gaɗɗi hen ɗi miɗo miila ɗum golle lobbo koɓe joppitimo ko saabi o wona neɗɗo celluɗo fe e jodda kalden CDAO kañi haɓɓitiɓe laamiɓe joninɓe ɗum ana hen faamo yoppite mo yoppite saabi mo wona celluɗo ana hen mo hana yoppitede ko wakkati joni o omo hani sareje e bonandaji yogaji gaɗuɗi e leydi ndi fa ɓiɓɓe leydi ɓe keɓa faamu e dow majjum no ɗum waɗiri mo hana yoppirede ni saria ana hani taccede e hakkille an ɗum gollal lobbal laata sababu so fanɗinatiɗa laji yogaji wakkati joni o ka homo fuu no faamiri e dow majjum
fama embe holiti le communique wiide nogo jadin ko be gube terrorist en itama e jatti ciagal ko be hippoyke do yogabe e mabbe kenyan noga jitti lewru uttuto 12 ton e do mbiyan faba diwoji fama embe teti dunno pikok ngaji didi bonni mutuji sapo ardibe habtibe be holiti wiide fa hande imadraji na jukiti le nokuji konna e duanda mbiyan ne kanye bima batuma le mbiyan lamu muti e fa hande jukte don kabar wiide mbiyan le de do yontere gubbal CNSP wadi balde didi dawul le lamu muti fanda ngul dawul mbiyan ardi arande wul wonno mbiyan yuride solasabe kinibe wolde mbiyan e holitinde be mijoji gubbal gal joko dido bo joko tata bo ka mbiyan gubbal gal e horejo gubbal gal ardi non be do nela be keddana ko colonel Sadio Camara joko dido bo gubbal mbiyan horejo gubbal gal halni kejaado amen Mamoudou Bokum do fostango amnata jal
le president du comité a voulu
horeje felde amen de ka minen e ko he amen min gara mi ƴeewa honoroobe amen habbitiibe be min kollita be gollal mabbe ngal min beltike hen mi anda tiidalaji ko min jogi wakkati joni o fano min baawi wallirde be min kawnama e hakkilaji be habbitiibe sabi mi yihi yimbe dariibe sannen tinniibe sannen e tinnaade bingul leydi yankaako mudum min jihi worbe laniniibe be min baawi ardinde wawbe jokkude gollal mudum en no haaniri e leydi ndi miɗon darda homo fu walla min e dow majjum fano min mbawi moƴƴinirde Mali
Kesso
hakkillaji ɓiliɗi dow mbiyen heɓtagol dabare e yiriwere leydi ndi huncanama hoore keñen le karutal pelle kewɗe leydi ndi fanda ngal ɗo karutal ngal ndenti landinde heƴaɓe keƴaɗo leydi Allemagne kañe fedde Union Africaine kañe ɗum pabotoɓe hewɓe wonno mbiyan totodirde hakkillaji dow kabaru leydi ndi keɗɗana ko mbiyan Mawlud Ben Katara kanko neɗɗo fedde PMDS ko hanni haaba berte dow fayitango Aminata Dia
nous avions en tout cas en ce
ko wadante min ko min kolliti e gollidimbe amen ko min baabi wiite hen hande tan min gada golleji kebal beedoji yirwere wakkati joni odo leedi ndi woni e tiidalla so kolondira wala hakkunde gollidimbe hakkunde politique dum yo gohu tobere dido berdende woni bama laawi golloji bangal kebal sabi hande laawol ballowol yirwere kebal ile leedi woni banga remobe durobe awobe ko be sukabe e rewbe baabi wa de nafoji do e ambargo o ngottude no dum wawi latorade nafaka mbawde nangondirde e dow majjum ko jabbika jabbik golle dimbe amen be dun anakaani faamude wakkati joni o no dum worrini be balla yimbe dow majjum fa dum haadi
fu
jukkoje dow leedi malindi matama le gulirde kewde hono transport to gawotun le sahal leedi ndi dawobe hewbe yaade Burkina e Niger darnama le kirul Mali Niger batte jukkoje de jamare nde ari yuddeedo jukkoje imine mbiyen kambe horebe mbulaji dawnoji yimbe be holliti dum do yo mbiyen wadan hello e le kebe mabbe keddano ko wadan en Mahamad Baba Kunta e do fayango Aminata Dial e Ousmane Yalboul
e lewi dawobe yogabe kalibe gawo uddugol lawi kerondirdi ka badani be tiralla mawdo wakkati joni obbe be ngada noddango faade e lamun ko be tinnon daara hen jogalal jawgal e o tiralla keddembe
la fermeture du
uddugol kerol leydi hakkunde Mali en Niger nafata leydi men di fubburi gallure ga wonde wonyawbe tawteebe do hanbe nabede le leydi Niger li fa chawre yogabe ana pala do lawo ngol hala bamako tan wodi joni lawol fu wala rafinde nagu do ana wodi mi anda fu hono mi ngatta dugol kero leydi ngol wadi tidalaji mawdi do amé tawta rafinde nagu gondo do lawol hakkunde sévare e gawo
dugol lawi kero dirdi di wadani donnobe mo village dawol ika tidalla kebal nombe kollitiri e lewi mabbe e le o tidalla ka kebal mabbe buitik Drissa Maiga kanko woni jettino kabaruji to compagnie des transports kero dem
sa constitution aujourd'hui
ande e don loje sanne leji ndi le o wattu tiddo jom e mobilaji be do ke bitti dallaji on torri be sanne e dum buite kebal compagnie ngaji di
de leur compagnie
mobilaji dawoji gawodi ka mbaliti dawol mudun yaade e leji Niger ndi sabe tiddalaji gondi la wor sewari gaw o rafi ndena gu bur jogade sembe e do tiddalla yimbe kanyi e jawdi mudun en wasata renade
Studio Tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Se ngari leegi mbiyan kabaruji amen de réseau ngaydi e mbiyan to kulukur ton dum woni hejaabe fedde hejaabe mbiyan fedde hejaabe M5 RFP jo inama le réseau kulukuru kenyan noga jitti lewru out jo yimbele noga e go'o latu hankasen hejaabe ndedo fedde to kulukur ton be kulti wiide be daronto mbiyan kala ko woni ben fandaji ndedo fedde le région to yoro so ton mbiyan nokku maadi keso sudu dogotoro zanga so uditama kenyen yeso mbiyan hejabe lambe odon nokku mo millioji temdere e nogay na anay mudu no mbiyan sudu dogotoro e kanye pharmacie mbiyan yo mbiyan kabaru mo mbiyan itikewdu mudu sew children yibe tunbe politibide dum do latan do beto jam mbiyan mawde bangal cellal antiminon kabaruji di mbiyan to sikaso ton guliroobe juude be dun hebi maadi keso mbiyan dum wadi kenyen noga e jeddi lewru out wonande kambe hejabe lamu tunbe odon nokku mo milaruji didi e milioji temede tati mbiyan wadama latto sababu yire wera golle mabbe ka non de do min outugul wadi ciagal yimbe lewgabe en galda fi dande kanko horejo mbiyan guliroobe juude sikaso dum timinta kabaruji amen hande do e sede yotrame den wawande.
Sido Tamani.